make me crazy. Pull it inside, pull it inside, pull it inside. Sherry, you make me crazy. Only some quano liza. Aye, warm quano chance of a jam, chending zee, jolly chance of a open and get nagger with your umbe now. Ungeni panamba ya koni chukue simu lako. Kila siku tume enda kwenye beach life. Tuka kutawa rafiki wako kwenye epi. Ai, nirabana akipanga nani ambayo atapangua yeye. Mungu wa mbinguni tumwabudu kila siku. Ulirizai, ulirizai, ulirizai. Sheri, you make me crazy. Ulirizai, ulirizai, ulirizai. Sheri, you make me crazy. Samani, wewe dada kunifanya niwe crazy. Kwani wani acha moyo uko kwako. Kicho kina uma dada, kicho kina uma. Moyo wa umia ai, kichwa kina uma ai. Tumulize basi mamu ivo pole pole. Kila mtu akisema moyo wapasuka ai. Kukuwaza sita acha, kukuwota sita acha. Ile mpenzi ungirudi tuwe kama zamani. Ulirizai, ulirizai, ulirizai. Sheri, you make me crazy. Ulirizai, ulirizai, ulirizai. Sheri, you make me crazy. Nataka niwe nawe kila siku, siku zote. Kwani wani acha moyo uko kwako. Ai, kata, kata dada. Ai, cheza, cheza kaka. Ai, chiunu ni chako. Ai, shuka paka chini. Ai, nyweza, nyweza mama. Ai, kata paka chini. Paka, paka, paka chini. Ai, teremuka, 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 teremuka. Panda, panda, panda mama tone gisu na nyonga. Shuka, shuka, shuka mama tone gisu na kata. Cheza, cheza, cheza mama tone gisu na nyonga. Kata, kata, kata mama tone gisu na nyonga, yeah.